yonke into iyenzeka le minyaka nilapha eJozi enye yezinto endiyifunulele kho ndingenzekile and asoze siphile unaphakade singadibana nokufa nje naningi lona ndiqonda uba kuyenzeka mandishiye lo myalezo
ubekhaya ndibuyanga xolo nozala yane bephanda benzama umakhula ngakhali kubuhlungu ndiyayazi yonke ifemeli yami neempintshi zami ndohlala ndincanywa alihlanga ngehlanga bendicela ndingakhali kubuhlungu ndiyayazi bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami lonke ixesha bendiphusha ispani nasekhaya bendingasahlali amatshita endikhule nawo andisawazi namatshita endiphusha nawo asilali lonke ixesha bendiphusha ispani nasekhaya bendingasahlali amatshita endikhule nawo andisawazi namatshita endiphusha nawo asilali bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami mamntana ungakhali bendilandela ubizo lwami ndizama uphakamisa ilali ndifuna uphila umbono wami sakhumbula nindinqanda kodwa ke ngoku ndilapha ndilele kobanda xelela igrize ungakhali mna ndilithanda xelela uriyo uyohlala emthanda utimer ndingicelela uxolo ngoba ndingabuyanga nam ube ndingazi kodwa bendizama for ispan bendifaka wonke amandla mna ndakhetha isitrato ndashiya icawa unkulunkulu ndingamtyhola kanatyala intliziyo iyakhohlisa iyalahla bendifuna lena ndifune lena ndifune leya bendileqa into zomhlaba andizifumenanga bantwana bakamama ndibanikanga ixesha ngemizamo yam I hope bayaziqenya bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami bendifuna ubona impumelelo yami lonke ixesha bendiphusha ispani nasekhaya bendingasahlali amatshita endikhule nawo andisawazi namatshita endiphusha nawo asilali
andifuni kubekho umntu ozawuzibeka ityala ndifuna niqine nomelele cause yona ndibe ibalulekile kum uba ndiphumelele ndiphakamise ilali ekhaya bendingasahlali ngamamela abazali